andal
e andal ana weli faamo wala andal ana darta andal jogi do andal ana darta eydude andal
ngonga jaati hebe ngala andal ana kaani dartude andal sabi mo wala andal wala bi adna mo wala andal yo bumdo adna kana darten andal se en darti andal fu en keban barke meden adna cekite lobbe lahara darten andal andal ni jogi ndimaako darten andal andude andal kanyu wawi andude simudum andude andal kanyu wawi hemde adna heba lahara den no ngal do andal kettino don keda don na pamon hono ko kaalo o warata yottinde onko e sed e ngal do andal mangal e dewtere mawnde vindande Vernon Magi pilotodo yo Abdourahman Sangare kanyum warta yottinande ngal do andal yalla hokke barke andude ngal do andal
bandiraabe e sakiraabe yo lamdo hokku en jam e moddere andude e jabude muyde lamdo mida wondi to boggi jamde masinaaji to e sakike am Fosten Kuna do micro do min gido mon Abdourahman Sangare mo Transworld Radio Kongol Wairagu so won fu ko kaaje don faamude na andinde min andon or on waawi neldude min ataaki njehen yeso e jande men hande lei jande men yabbinde de eden wondino e kabaru Abrahama kanyum en Nahor en vino be bami rewbe deku Abraham o ana indire Sarai mo Nahor on na wiye Milka bi minyu Ibrahima andirteto Haran Abraham on deku mun wo dimaro sabi o rimay biddo fu tara hoji biyamun Abrahama e tanumun ludu e Sarai isumun dum woni deku Ibrahima be fu be iwi ur yade Kanaan be njehi fa be jotti ngendi na wiye Haran be kodi ton tera dubi mun fu hauti e temet e didi e joyi mayde makko wadi ley ngendi Haran ley e gunde mabbe fayso tawi do dabaaji mabbe dura be tawa ibe tewta e sago lando woni ko be tawa ibe ngolla e Abrahama woni ko hala lenyol gonnibe lamdo fudi ana holla e iwdi Sam Abrahama iwi Abrahama kanyu e hore mundu rimi Isiaka Isiaka rimi Yakuba Yakuba kanyu ndu rimi sapo e didonbe ben lati lenyol Israila Deutero fudode e filla mabbe woni ko timmirta njehen yeso fa hande fadde men natude e filla kabaru Ibrahima mida yidi anden kulle godde hedande e sura sappo e goo fa hande yo jibe gol halaji di ko woni waddi wobbe wiide ana moja tawe hala kan wo Ibrahim kore nadu hala wakka tawa do kam tawaka do kam ko sabe lamdo saaki yimbe be lamdo sakibe sabum mo yamiri yimbe hewa hubita lady adnan di fu de kambe be ngari be kawruti nuk goto dum woni be salike wadde sago lamdo nde be warata rentude nde anni ko be mbi ngaren nyibanen ko emen hubere e sudu tondu fa hewta kam ngadanen ko e meden inde de ngonden pati chako den lamdo du ne yihi dumde jibi hakkilaji mabbe de be cheli pamirde halaji de dum wadi de be cherti de goto fu nangi lawol lei odo sura sappo e go'o du woni ko iwdi sem fa warande e ibrahima firtina en andon e ibrahima du woni ko lamdo subi si fa gollira yalla kisindam an hewta siji goddidi fu on si lati yahudiyan kobe dun de almasiu wari de wi kisindam to yahudiyan kobe iwarta sabu kanko almasiu isa kisinowo o wo o yahudiyanke
so odon jidi famde de do dewtere binde amen atakiji neldom min e dey reedi Côte d'Ivoire numero ji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi filitit 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire.
Ndenno so en hebi fam e kabaru hala babila fu en jahan yeso en waran e sura sappo e didabo o sura ana famina en homo Abraham, Isiaka, Yakuba e Yusufu woni e lei muyde lamdo. Ko dewtere yidi faminde en woni Abraham wo jom gondinal. Eden heba andude dum lei sura sappo e didi yade sura nogay e tati. Isiaka kanyum ana andira wo biya kursudo. Edin wawi jangude dum lei sura noga e nai fa sura noga e jegom. Yakuba ina joga wo subado de neha. Jange dum lei odon wawi jangude dum lei sura noga e jeddi yade chapande tati e jegom. Yusufu kanyum ana hullite en hono neddo tordado de so hebi teddengal on wawi jangude o nokkudu le sura chapande tati e jeddi yade debe e sappo ko ndedo dewtiri yidi faminde en woni neddanke fu tawama yo luttudo beede dum hakke kayinu e tikki e mun fa latani dum wara hore de sudu tondu ndu halka lei hubere babilande nden woni ko lamdo subi Ibrahima fa lato mama almasiu isa mo kisindam biya adamanke hebirte e mudum dum woni Ibrahima lati neddo arano suba hado fa muyde lamdo heban no yottiro yimbe lei aduna eden andidu dinaji hewdi wonton ina teddini Ibrahima nondu jangudo dewtere seninde fu ina yita teddengal e mangaku Ibrahima no mauniri to lamdo so gonga e lei gondinal mun e lamdo iwi sahabe teddinal makko lamdo waddimo wadude golle laabude anni ko dewtere settani bangal makko Ibrahima gondini ko lamdo wihi dum ko lamdo du jogirimo wo o laabudo ana foti kile jeddi ko lamdo hollitiri hore mun Ibrahima yalla gondinal mun ana wada sembe kafu hadai gondinal makko ngal signe sabi o bu pike kile hewde hono chukalil e kitotongil yahude lamdo hori Ibrahima hakke kile tati e lei en kile tati fu o sami e mun ka ko weli nande e mun woni e den kile tati fu o hebi ummade e mudum an gido am hedido ko wiyamma min de woni anda andu le yaad gondinal maada nga waran e wakkati a ronkata saamude ka so asami ada hani ummade njadira e lamdo denno en garan yewen homo woni Ibrahima dewtere seninde ana hollita Ibrahima wo bingel gorko goto wiheteedo Tera jande kabaru ngurnam Ibrahima ana wodi nafa mawdo sanne sabu kanko lamdo subi famo lato abba gondinobe fu nondu sabe majjum lamdo awi gondinal le berne makko de fa gondindo mo fu heba no nyembiromo Ibrahima fadde mun hebuden de inde iwde e lamdo Abrahama wonino inde mudu manda mu woni abba towudo anni no hakkunde makko e lamdo fuddiri nde wonno Ibrahima ana wonduno e saraabe mun ley ngallu ana wiye Haran nden gallure ana hetti soɓɓundu Sahil e hiro nange gallure ana wiye Ur nden wonno ko lamdo wiimo kanko Ibrahima o mo iwa suudu baabiko de mo yahana leydi wondi ndi kanko lamdo mo warata mo holla dum leymun andon lamdo pamanimo aadi wadande mo moƴere kanyum e hokkude mo iwdi ndi siiji aduna di fu warata hebira e mun barke nondu Ibrahima dawtanike lamdo famo lati ardo gondinbe tawabe kanyum endu ana wakkiri lamdo fa heba hubere ne lamdo e hore mun lati nyibowo dum
Thank you.
garan jangen lei ayaje fillotode kabaru Ibrahima anni aya arandejo jomirado wi Abraham eggu e leydima e suuduma e galle baama jaha e leydi mi yaltinan e ma iwdi kewndi mi barkinete mi mawninan inde maada allatike barkinado mi barkinan barkinobe ma mi hudan kudoma jaleni adunaru ndu fu hebiran barke sabe maada e dedo ayaje fodoje tati ina tawe hen lei fodore arandere nde lamdo wi Abrahama mi hollete leydi mi hokkete ndidu fodore ida berde kanyum ana habudi e jaleni makko lando fodanike Ibrahima wi dum mi wadante iwdi kewndi mi mauninan indema lei fodore tataberde kanyum ana habudi e barke lamdo o wi Ibrahima sabe maada yimbe lei adunaru fu keban barke andon dedo fodojo fu hebi latade no wihira non ko kanuden pamude woni lamdo na wondi bawde yottinde fodojo mun no wihiri non duubi kewdi dabbade anni ko talibbo almasiu isa wietedo echen wi bangal Ibrahima mo tawano ma yeso yahudiyan kobe de be nangimo be wimo so wana mo hollita ko sabi o mo hala kabaru almasiu isa anni ko o wiibe sakiraabe e babiraabe acce hakke kettinde lamdo tedduɗo o bangani njaati meden Ibrahima nde tawa leydi Mesopotamia fadde mun hodoyde haran de wiidum eggu e leydima e suudu baama njaha e leydi ndi kollan mamindi nden Abrahama iwi leydi Kaldiya de yehi hodoy haran caggal mayde baamun nden woni ko o eggi o hodi e ndiɗo leydi ndi gonɗen e mun hande ndi andon ndin leydi na wiye Palestine handen ɗum gonga lamɗo woni ko wi Ibrahima yalta suudu baamun ka ɗum e latade haɗaymo mo huli yaade kanko tan ɗum ina holla en o ɗowtanaki lamɗo faa hiɓɓi miɗa yiɗi ndenno paamen ko saabi lamɗo yamiri Ibrahima iwa suudu baamun dewtere Yosuwa anni ko wi abiraaɓe mon tera abba Ibrahima e Nahor na wonino oto bange maayo gollande toruuji ɗum woni Abrahama e Sara mum fu wo torunkoɓe wonino ɗum saabi nde lamɗo wari faa yottina muyɗe mun yimɓe nde o subi Ibrahima. De o sendi dum e yimbe mun fa jokka mo. Yalla kisidam na heba yottade si aduna o fu. Manda mun ko firtata woni lamdo na wodi gille. Nondu deutere wi sabe majum o yida maide lutow ka tubugol mudum. En jangan aya nay. Nde Ibrahima waduno dubi chapande jeddi e joynde o egiri Haran hono no jomirado wihirimo ni. Ludu yadi e makko. Aya joy wi Ibrahima yadi e deku mun Sarai e ludu bi dimdado makko e jawdi mabbe fu ndi be kebi e maccube mabbe be be choodi le ngendi Haran. Don be iwi Haran yaade leydi Kanana. Ibrahima ana yiltono le leydi ndin fa yotti hubere sikken to lekki chubaki biheteki mure. On wakati Kananin kobe ngoni e le leydi ndin. Wana tefoygol jawdi nabi Ibrahima leydi Kanana yo jokkude muyde lamdo nabi oton. Aya jeddi wi jomirado bangi e Ibrahima o wi dum mi hokkan din ndi leydi yudi mada. Ibrahima nangol mun ka hala fu don nyibani jomirado nokkure hirsirde teddinore dum. Bangugol lamdo e dotanade Ibrahima woni ko habbodi. Sabi kile kewde Ibrahima tawama wadde sago lamdo. Nondu fa handen enen gondinbe. So lei jande men deuter senide lamdo wi en ngaden hunde nde chaliden wadde fu sabe majum famu men deutere ina wawi uitade. Un sabi nde Ibrahima outani lamdo fu on wakati fu lamdo du bangini hore mun e makko fa o do wadum kati. Nden woni ko o eggi deutere wi yaade haire won fudo nange na lettugol baytilla. O tonti hukumu makko hakkunde baytilla e hay dum woni hiro nange baytilla e fudo nange hay. O nyibani ton katin jomirado dibire dupirde sadaka. O noddi jomirado o teddini inde mudum. Dibije de Ibrahima darni lei leydi Kananankobe be ina setto gondinal makko yeso mabbe. En jahan yeso fa jodi en waran jangude aya jeenay. Ibrahima heddi ina egga ina hoda baleri na faro le leydi Kananandi. E lei dum woni ko o tawa de rafo na yorongo maungo wadi le leydi ndin. Nden woni ko Ibrahima eggi hodo leydi Misira. Sikke wala yalla dawobe woni ko andani Ibrahima to yorongo ngo hucci. le hono o ti yalla ko Ibrahima hani no adorade fu yo tewtude andude muyde lamdo e no foti wadude le o do ti dalla ka o wadai non fe ko Ibrahima hebi wadde woni sago mudu sabi wadugol sago mun ina yaafi sanne non o imiri yaade leydi Misira pati rafi hewta sudu makko e daabaji makko e leengol eggugol Ibrahima ina way hono rafiraado holare nondu yottagol mu makko Misira fu mo hawri e tiidal so lamdo holli en wakkati goddo kasin e jam en daran paamen no Ibrahima wadudi e yimbe Misiran koobe ko hewti dum kanyu e ko lamdo du golli fa ittamo e on tiidal den fadde den anden Ibrahima kanyu wodi abba gondinbe Ibrahima jande kabaru ngurdam mun ada wodi nafa mawdo sanne sabu wo o suba do lamdo fa e makko enen du keben gondinde e almasiu Isa lamdo hollu en wakkati goddo tawe ede ngodi jam e cellal e do inde Isa Almasihu amin
ko ketti do joni ko le iwde e suudu radio transworld radio anni anditode amen 06 dp 21.1 Abidjan 06 et Soudou Radio Transworld Radio Le lampe Hollou en Wakati Gwokno Kassel Tawe et Ngouri et Ntjeli Tchate Tchate Tchayikoy Am Tchate Tchate Tchayikoy Am